izwabela ngithi akusekho nathi na, 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 yazi ukuphela insizwabela ngithi akusekho nathi na, 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 yazi ukuphela izwabela ngithi akusekho nathi na, 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 awufuni insizwa etholane ngithi, awufuni insizwa etholane ngumasa, awufuni insizwa etholane ngathi, awufuni insizwa etholane ngesikhulu, awufuni insizwa etholane ngemajesi, awufuni insizwa etholane ngandla, awufuni insizwa etholane etholane, awufuni insizwa etholane mthebe, awufuni insizwa etholane nonga, awufuni insizwa etholane esigangeni, ayikazi ukuphela insizwa vela akusekho nathi na, 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 awufuni insizwa etholane nendenza, awufuni insizwa ethola wafakazi, awufuni insizwa ethola le myameni, awufuni insizwa ethola wamada, awufuni insizwa ethola le wabhele, awufuni insizwa ethola wambuduli, awufuni insizwa ethola wacili, awufuni insizwa ethola le ngakithi, ayikazi ukuphela insizwa vela ngithi akusekho nathi na, 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 ngoyithola bafeluma, ngoyithola bafeluma, ngoyithola lesekhwathu, ngoyithola lemikhulu, ngoyithola banongu, ngoyithola banongu, ngoyithola lesekhathi, ngoyithola lemikhulu, ngoyithola le nolundi, ngoyithola le nolundi, ngoyithola le sisa, awufuni insizwa ethola le nentu, awufuni insizwa ethola le mbali, ngoyithola wamafuni,
ovume yithi yithi ababambe insizwa vuma
yithi 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 ababambe insizwa yithi
yithi yithi ababambe insizwa vuma
yithi 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 ababambe insizwa yithi.
Mina ngehlula zonke ilwane zasehlathini, ngehlula zonke ilwane zasemanzini. Nkosi yamakhosi, Nkosi yamakhosi, Nkosi yamakhosi. Amen.
Yabuyuka idonde emakhosini wabathe efika ngengoma yakhe yoshukela abahlala bekugxeka mihla namalanga imini nobusuku. Kodwa kube namhlanje bathinti tena umashukela. Ujuku ubinisengwenya usukunyamkhonto njengedela kuzo. Uyawuka ihambi ingenamnikazi nkonto zenkulu uyaboleka isisahlala.
Hawu. Nawe usufuna ukuba yimi, angeke uze ube yimi. Wamemeza umamemeza ukhula ngathi udrive imbongolo. Wamemeza umamemeza ukhula ngathi ushayela iy'nkabi ensimini akazinakwazi.
Kunini manje abanye bathi ngathi asazi siyafika nje la endaweni. Ukulahleka kwesoka uze ntombini, ukulahleka kweshimane kuze komakhelwane abagayile. Umsikazi wempipi ngepiki izidubi mayini. Mvula kawungenisi kawungangankasa kodwa bake bazama ukuwela bathi awuweleke isidala. Imbuzi mawe hlala kwamade amawe lapho kuzalela khona iy'nkosi. Isihlulo jakalasa eziyophika nawe uzophuka amathambo fakafakafaka. Ngikamuka phansi efreyhead engoshi ikodi sasempumasi. Ngithi ngizala uhamba nobani ithole sikanyambosa. Ngithi umoya wakho uphumule ngokuthula sana zami ngiyathemba ishaya isikuba ngozalo lakho la ukhona. Mina ngiyindlela emfishane kusayikude kube kuyihamba iphenduka ibe madundutuli. Uduba ukuyidundubala uze ukhumbuke idondolo lakho lokudondolozela. Umthwalo wezitsha zakhe kazimsimbi noma sezimnukela. Ikanokazi ayimithi futhi isaliwakazi. Ukhuphuka kwakhathi zibona ngelanga sale ndoda iy'ntaba. Usuke umawagiye umzibazise usekala kupho kandamasa. Wathi dlala mabathi efika vele bayajabula bonke abantu ezinto. Wasuke umawagiye uthusha upho kancanana phansi olunje. Wathi uyedwa umnikazi wengoma ukofika nawe uzombona mhla gqoke abafana ngegazi. Wasuke umawagiye abafana abancane bakanongoma osuthu. Unono umfokazwane benobhutye umfokandwane. Bathi nathi siyafisa ukuyibona ngamehlo ekhomo esengwalifika. Ngithi shona mhlaba ngiwenzeleni, shona mhlaba ngiwenzeleni, ngoba ngiyabadlalela abantu ngoba ngibonga ngani, ngibonga amazolo. Ngithi ngena mafo ngapha nangapha bonke abantu bavuma ingoma mathi siyabonga bakhathe futhi udlala kamnandi ngo ufona umbeke uvokazwane phansi osuku uzidla umntaka banqele umandisi umntaka mashaza kwanongoma uhlaka umfokasibili inkosi umfokasimelana uhlekelela umfokampungose ugele umfokampungose usiphosi yathi umfokambatha umduu umfokakwanyana kwaceza umlungu umfokambatha umzomuhle gabuze enquthu uchumisa umfokamhlongo ubojazi umfokaqoma emsini bathi dlala mnikazi wayo vele siwudlala wedwa lo mdlalo bonke abenculo labo masikhani sebecula into eyodwazile efanayo ingoma ka-icecream phela lo ithi gijimali bafana basemzobanzi ngisho kuwephakamani igezwa amanzi nawe sidi labo mfokamkhwanaza mfeni batshela ukuthi ngithele myekena wenjinga umfana ngisho ngoba kwenzela umasikandi izinto ezinhlela ezinini ingakwazi uzenzela abantu awu ye wamadoda amabili ozani la sifoce kancane on bathathu bethi ngifuna ukubuza bafana bakithi ukuthi usungena kanjani manje umuthi la emculo nobreke ukuthi siyashayela ingoma nje awu madoda nenzani na wewafuna ukhiswa eqaba umfokabuthelezi kwanongoma wathi hhayi maphathe febe ngezimpilo nje mfana kithi ngabe ungufula ukhona njengamanje ngathi mina ngisehlane wathi wenzani na ngathi ngiyalinga ngisho ngoba ngibayizelwa abafana abancane kanti yonto angabaya ngisaluthi sawubona-ke ebhuti mahisi ngithi kulo nyaka mfana ngengiwuqeje umuthi uzungikhuluma nawe ngisho ngoba mfana nginaso omunye isikhathi samapokoza uyipokoza uphile namapokoza uphile ukupokoza uyangazi wangizwangoba uyangazi wangizwangoba shame ngithi kuyokusiza-ke mfana kithi uthi ungabe ugijima phambili ma uhubha umuntu omesabayo ngoba uyofika kuqala bese uyayithola imbili zayo kubo lokubuso bokutapha iy'nyosi obuhlale buredi nje ukuthi ma uthiwa umuntu otapha iy'nyosi engatapha ngakho kulungileke but mahips bengidlula ngithi yeke mfana mle nto yenzayo ukuthi nukubeza iy'ngane zabantu bezengamantombazane engabalandeli bakho uyithembisa ukuthi uyiveza ama-music video ekubuhlungu kuqala ukuqonisa udumile ngithi ngizibhula ngaphandle nangaphakathi ihlangi sentaba yakithi ngijawukhele ndula umfana uyofikela kwihawulakhe onenkinga nami ma ngiya lo mxobo ubo uyangazi wangizwangoba ngithi ngizogiya ngime lapho ngoba khona abahlali begaje inkulumo yami yonke engiyikhulumayo bethi namona kusesho kithi esho bengisukela njalo wajabula usenamile umntakahlangothi wajabula umntu omuhle encumalo wajabula ulondi magwaza wajabula uanele umntakakhumalo wajabula ubengokile ekucula emsini wajabula uthuba umfokazulu wajabula uzamahlengwane emsini wajabula uthuthukani mabasi emsini wajabula umbulazi omnyama khumalo wajabula uzuzu umntakantshangazi usibonele ufokankozi usakhile umfokathwana umlahlakazi wantu wasemzobazi yimngedi kileli ikhotha emhlane nabanye botona belishuthe belishuthele ngaba umthwalo enyamazane esehlula amaphisi yophisana ngayo usikhahlela njengezi kwabancindayo bathi imfana uhlala ziyinondo uliibheshu yini umfana wenjingo beyisola bakaphakathi nabesendisa ukhozela namazingena wanti abakhala amanzi bathi ugogo nogobila ngagobanga newagobisilela iphansi igeja mahadela zikipa zimbile emambatheni unokhuza nolokhuza unyovizi unyova umhlaba impahla ngasonyini ubhandlana zimbili enyakamnyeni enyakahlatshwayo imamba ngayizimuka izimuka sifile umkhulu umagevuzayo akhumbula umkhulu umagulu untombi zasemasomini mbaka isiphandla ngaphambili nje kathi ndisithathele bathi umfazi ogcwele kanti ukhona umkhulu umagayisi uqobha kobhayela umhlotshomude nomahelehele uholongwayo ntombi engenaso ingqazi yohlala ngani emzimba osebehlekoza kwayo ngithi ngithabuka kujabula abantu bethi thina siyamazi umfana ocula kahle kuhedumeya wajabula usithi ufokamasango wajabula ulerati umntakakhanya wajabula umxolisa umkhize ngulezi wajabula ayandathula sibabuke ntenga wajabula udeloka ngide wajabula uhala lowo mntakamtshalo umzamseli mabhizela wanangomzonda amaqhikizo kwamaphumulo u-anele ekhumala emnambithi ugamuka beqalaza qaphe eqakalele eqobe nebisi ikomile intoni ngithi dlozi lami ungangishiyi ngedwa le ndanga ecakanga ngengodwa futhi kunomona kunezithaka kulo mthuli ngithi bhala amabhala nobhalele nababhayizayo babhalele edolweni ngithi kubhasikitha ngoba uzizwa ngathi uyafuqika nje ngikufuqa ngempela futhi ngifuqa ngothuthukana umfokazuma kodwa bathi usibongile funda ikhanda ngoba zonke intombi ifundile ngithi kwikeyboard ngifuqa ngophathaphathi umfokangqobo imbembembe kamahlaleli ngombolo zomthali kube zesondla zophuzisiwayo ufutho lwafela efensini ukufa kwadla ukufa kwafa inyama edlenye inyama yigcokame elidala abafana bami kanti kwinkosi thina sengize ngiyanqena nje bafana thi untshela ukuthi ngidlalelwa bantu ngoba phela nina veleni bazonde bonke abantu abadlalela mina phalaphala sentombi ejolane ezidoko shithi ukhulume esokweni eseliphuma kanje indlovu isithele kanti etafuleni kwejusa ngikhusha ngosicela umfokahlongwane usidaba seduyani kodwa mina ngithi umathathi ubhoka ngokozi utshala benzizo adle ubhedu usukudlala udlula bedlala adlale ngodlama ugxame amanqebo uxake ngokuxaxaba phezu kwamabhathini ukuluvo ongagruvu umaqala ongenacala kupu wenga tu yetu hapa nekata. Imo wako eze mjinga pera lako. Kose ya makosi, kose ya makosi, kose ya makosi. Amen.
Ega suku pelinzi, suwa kwa hela kiti. Makseko natina, makseko natina.